kupata cash na kwa fresh kama cucumber. Nikuwa na dash na kwa mjeshi bila fungwamba. Kwenda rest yo ni case Mr. Kubanda. Ya kijiset sikuwe pesh na yaka juu chanda. Niku fresh killer fresh ile fresh ya shamba. Fresh mojanja wesh ile fresh na bamba. Fresh kitnanda ukesh kau kufresh umesanda. Jibwe fresh sida mesa kana mecha kandanda ah. Fresh kama January 1st. So January wacha vije koblawi kuchosh. Jedwali kumize mishe sozale ona not. Kisho mentali ujivisho pishe February utoki. Fresh kama pipi ya mint. Pipi ya bint. Pipi ile pipi ya lift. Pia please apesha pia through your police. Iko weirdness and gear na kazu ya release. Fresh. 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 Fresh come a burger. Fresh come a prince of air. Silver Fox kama barabuo wandiba. Naitwa boss na naboka babangida. Fresh off the boat niko Zanzibar. Na smek harafun kwa na kandiba. Na shikaji kama wadida. Hasti na hardima. Otaki hii barida. Trapti mi au ladida. Kislick wick so kaniba au Swiss bit. 6 feet. Ply a bit of limb kama biscuit. Yes please so Netflix in 3D so HD. Sexy na so HP. Fresh so cash fit. Swag me do men switch. A west niche. Otaki ulis and bass bitch. A bounce.
Niko rest of speed. Na dress la shmindo business. Feet up a town.
Fresh. 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 Fresh kama movers and shakers. Juba stizeka. Zina tika dili kubwa na cheka. Skika fresh nikiongea kama pesa campaign. Ivo so fresh ikipotea kama pesa maden. Otaki uze unatamani kuishi milele. So kes tako pete jena mchana unakilele. So fresh. Fresh.
Fresh. Fresh. Fresh. Fresh. Fresh.